Twitter and Instagram at Car Radio, and like our Facebook page, Car Radio Worldwide, and check out our website www.carradio.co.za.
Hi, greetings, shalom, ngiyakubingelela, tumelang, angazi ke wasuqhubeka uthini, but ke uyaqhubeka ngawo wonke ama-languages akho, but ke above all nje ukuthi ngiyakubingelela. This is Ontokozo Makhanya. Yeah, I think isagcina na last week Tuesday. Yeah, I hope ke isonto lonke lakuphatha kahle, nempela sonto ikuphathe kahle ke. This is Ntokozo Makhanya kumsakazo wakho iCar Radio, and we are live here on Facebook. Yebo ke, sisho kanjalo sithi nje iJoy Ride with Car Radio, sithi we are here for you, sikhonela wena. Namhlanje ke, I want to speak about the role of a mother. As we know, kuthi on Sunday we were celebrating Mother's Day, celebrating also kubakithi lwembokodo. We know kuthi ke kuye kushiwo ukuthi ekhaya elingenaye umama livele libonakale nje, livele libe sobala. Ngiyabingelela ababukeli bami abangibukela bukhoma ey'ndlini zomsakazo. Kube ngiphethe ikhamera ngabe ngiyanijikisela ngibone. Kunabantu abaningi abagcwele abazobuka umsakazo. Oh yeah, so on Sunday we were celebrating the importance of umama ekhaya, ukuthi ikhaya elinomama liba nomehluko, and also not just an ordinary mama, but then umama with ama values othola ukuthi even if ungasekho ekhaya, but those values akwenza ukuthi ube umuntu ohlukile, ohloniphekile, obonakalayo ukuthi yazini umntwana kamasibanibani ukhulisekile. Kuye kushiwo ke mhlawumbe umuntu wesifazane mengabe ehlule ukwenza umsebenzi othile, and then umama will be like, ayibo, ngiyothukwa mina la oyakhona ngenxa yokuthi you are not performing well. In other words, kuyirole yakhe umama to build you, to nurture you, ukwenza ube umuntu wesifazane olungele. Maybe nje to go back to a story in Sami, ngiyazi ukuthi I sometimes speak about my past. Ngiyakhumbula ukuthi uma wami washona I was 11 years old at that time. So mengabe sikhula noma sikhula ubabe kade shone ngina, shuthi it was 3 years back because washona ngino 8 years. Mangikhula, I only understood the love of a father because ubaba wami used to love me ngale ndlela engi-understandayo ukuthi umzali mekhona fanele akugone, futhi wayengenaso isikhathi esiningi sokungithethisa ngoba wayesebenza, afike mhlampe uma kuphela inyanga, afike negrosa, afike angiphathele izinto ezimnandi. Mangimcelile ukuthi angiphathele into ethile, ayengekho amafoni at that time, kodwa ngazi kahle ukuthi ubaba uzofika naye into. Afike nawo ngempela, and enhlizweni yami wabuilda i-loyalty ukuthi if you are a man, you need to be a man of your words, because we build i-loyalty kumina. So I think ngoba ngangingahlali naye, wayengakazakwazi ukubona vele izinto eziningi ezi-wrong engizenzayo. Yabona ngabe umuntu uzombona ngaleso sikhathi. Kunalento yokuthi iy'ngane ziyiphathe kahle uma ngabe seyibona umzali. Uthole ukuthi mhlampe zihlala nomunye umuntu, umzali ufika ngaleso sikhathi. Zihluphe iy'ngane, kuzothi uma sekufika umzali seyiqoqekile iy'ngane, seyilungile, sezosilungile. Wena uma ngabe uzofika usho zonke lezi zinto iy'ngane ezenzile, kuzobe ngazuthi wena uwumqambi manga. So mase ngibuka back ukuthi the relationship that we had engqondweni yami nganginokuthi nje hayi uma wami uyathetha nje futhi uma wami u-understand usisi wami akangi-understand futhi nje anginankinga as long as ngizobuya esikoleni kuphekiwe yabo zonke lezo zinto. So unfortunately meshona sasingakafiki to that level where ezongifundisa khona about ukukhula komuntu wesifazane because I think I was only 10 sengi about to kuba na 11 years eshona. So kwenzeka ukuthi ngalesi sikhathi ngikhula ngabona ukuthi you know what I need irole kamama manje empilweni yami. There are things engifuna ukuyikhuluma naye, things that are confusing me ezenzakalayo empilweni where I needed a voice yomuntu omdala ukuthi I wish ukuthi ke uma wami was there to tell me yabo. Mengabe ngizolalela like people kwifamily yami abakhule naye so bezosho ukuthi nje ukube khona uma wakhe ngabe into ethile siyenzakalile because she was a very strong woman. Woman who could build a house, like when I mean building, I ngokuthi mhlambe ngeyithelo nomana ayakhe ngezandla zakhe wayekhuthele and like everything futhi without ukubuka omunye umuntu and ehashe na naleyo nto leyo, that strong character, you know, mengabe umuntu osifazane kanjalo even if uhamba you leave a mark because kiyaziwa ukuthi ke irole yakho iyini. So emva kwalokho ke ngakhula nginalokho ukuthi okay because akekho umuntu omdala eduze kwami so angisiboni kangako isidingo somuntu omdala. Ngakhula ngithandela abangani ukuthi I think kubangani I'm able to express myself up until ngibone ukuthi no man abekho wrong abantu abadala, it's just that indlela engangifuna ukucommunicate ngayo maybe babengayi understand because nami ngangingaku verbalize izinto engiyifunayo but then nganginazo enhlizweni thinking ukuthi njengoba zisenhlizweni yami they will understand me ukuthi ngifunani, they will understand me ukuthi manje sengikhulile ngine stage lesithile, they will understand me ukuthi uyabo. But then ngangena ekukholweni ngasindiswa, I think I was 21 years ngisindiswa. Uma ngabe ngingena ekukholweni it was hard for me to receive umuntu omama. But then ngalesi sikhathi ngibona umama ekunikeza uthando and providing for you ekunakekela even emotionally, that's when I saw ukuthi hawu kanti umama ubalulekile empilweni. And then from lapho ngaqala ukusondela eduze komama kuwa nezinto ezithile eziningi futhi engiyifundayo ukubona. So I will speak about in a few things about irole kamama ukuthi irole kamama is to love. Ayikho into emnandi njengothando likamama. Khona lento leya kenzeka ukuthi even if ukuthi uyafunda esikoleni uthola ukuthi umuntu mengabe failile uyofisa ngisho ukulala kamngane because unalento yokuthi uma uzongithethisa or else ubaba uzongithethisa, but then I know ukuthi uma uzongivikela. Kuye kube nalokho ukuthi even if ubaba mhlampe u-strict kakhulu, but you know ukuthi mengabe kukhona umama eduze uba i-channel eseduze kwaziyo ukuthi ihambise kubaba mhlampe ezosho ukuthi no maybe kusayithemu yesibili awumnikeze isikhathi ngoba mengabe uzomshaya manje umbone ngaphasanga manje kunama possibilities ukuthi usengenza kabi kakhulu ngesikhathi esilandelayo. But mhlambe esikhundleni sokuthi simjudge umntwana ake simthande simkhombise ukuthi ubalulekile. So into ebalulekile from mom is uthando. Ave kumnandi ukubona ubudlelwano obuhle bamama we she will show love, whether you are a boy or a girl, akunankinga lokho ukuthi akekho umuntu osuke ngalidinga uthando, both nisuke nilidinga noma abe umfana noma ngabe uyintombazana. Though kunezinto eziningi engiyibonile zenzakala ukuthi kwenzakalani if umuntu wesilisa ekhulisa umama, kwenzakalani if umuntu wesifazane ekhulisa umama eduze kwakhe. Maybe I will say a few things engike ngazibona kubantu, not all of them, but to those engike nga observe nje empilweni or okwenzakalayo nje general, ukuthi even kumuntu wesifazane, they grow in their relationships, bafike in their relationship bafike where umama becomes a friend. You know, mengabe umntwana eseyi-teenager, usuke ungadingi umuntu ozokuthethisa all the time, usuke ungadingi umuntu ozolibele kujaja. There is lento le ekuyenziwe mhlawumbe abantu abadala, uthole ukuthi-ke uyakhula, ekhuleni kwakho then bazolokhu besho izinto ukuthi ha, uyabo wena-ke uzophuza utshwala ufane nosibanibani, yabo wena uzobwenza ukuthi. But when umntwana esefike kwi-stage se-teenagehood, that is where you need your mom to be your friend, because ma usukulesa stage usuke uyitshela ukuthi ngiya understand, even if uthi mama ugezile ngani zethu, kuba naleyo nto engqondweni ethi yendaba ungangitsheli kahle. To those abanesibindi, ila ekufika khona umntwana ebonakala e-rebellious, esephuma esandleni. But if umzali ezofika ngothando, angamjaji umntwana, abe nalokho ukuthi no man, ngiyamazi umntwana wami esa-right. If kunenkinga, okay, angingamshouthi phambi kwabantu, maybe leyo nto ingenza ukuthi ngimluze, ngisho ngihleli naye endlini, because it very painful. Uthole ukuthi kunabantu bangaphandle abazi kangcono ngumntwana wakho, but wena awazi ungaphakathi. Kodwa uma ngabe ulungise ubudlelwane, waleya i-foundation yothando kumntwana wakho, uyakwazi ukukulalela, kuba lula even ukuthatha i-discipline, because usuke wazi ukuthi ungidiscipline umzali wami ngoba uyangithanda. But if umzali ozohleze ebona izinto ezinegative, nakumntwana ngeke kuze kube lula ukuthi athathe into oyishoyo, because uyakwazi ukuthi wena ngaso sonke isikhathi uyagxeka. Mengabe uphuma nje ungena emsebenzini, uthi uma ungena ubona izinto ezi-wrong, ubona izinto ezi-wrong, into ethile ayikho ngani, into ethile bekweleni lapha, into ethile bekweleni laphayana. So uya-exhausta ukuhlala nomuntu kanjalo ozohleze ebona izinto ezi-wrong ngaso sonke isikhathi. Uthole ukuthi ngale sikhathi wena ubuka ingane kamakhelwane uthi yindaba ungafani nobani, indaba mhlampe le ngane oyibuka uyamakhelwane ithi uma iphume ekuseni iphume ngathi iye esikoleni, kanti mhlampe ihambele iya kubafani, iyasazi isikhathi abazali bawo sokubuya esikoleni. Wena you are busy telling umntwana wakho ukuthi ifana nombali, kanti umbali laphaya uyazazi ukuthi into yakhe uyikhava abazali bakhe sebezofika. If umntwana esezokukhombisa ukuthi if ufuna ngifane naye, akwe ngiqale ngihambe indlela zakhe, then you will appreciate indlela umntwana wakhe bekade yiyona. That is one of the thing eyenza ukuthi ubudlelwane bomama and daughters bulahleke, la i-daughter isifuna khona, isidinga a friend, isidinga a person ozomunderstand, ozohlala naye athi mengabe khuluma. I know ukuthi to us as abantu abakhule mhlambe ngalesa sikhathi sabantu abamnyama, ezinye izinto uthola ukuthi zibukeka ziyihlazo mengabe uyikhuluma. If umzali wakhe engakaze afike kuwena akutshele ukuthi you know what, intokozo, you are beautiful mntanami, njengoba uye esikoleni nje umuhle kanje, akumina kuphela engikubonayo ukuthi umuhle, kunabafana abazokubona ukuthi umuhle bafune benze ngazi ukuthi bayakuthanda. But if ngempela umuntu ekuthanda, uzobona ngo-1 no-2 no-3. But if lo muntu claims ukuthi uyakuthanda but enza lokhu nalokhu noma esho kanje, then you will understand ukuthi no, lowo muntu akekho serious, uyayidlulela. Don't be a victim of amantombazana adlule endaweni eyithile. I think now that's what we need to understand, ukuthi-ke abantu abayingane manje, they need i-wisdom, they need izwi eliyiqinise ey'mpilweni zabo, so that lizokwazi ukubasiza ngisho bengekho eduze kwakho. This thing mhlampe kwakukhohlishwa ngayo kuthiwa haw, ingane iphuma ebhanoyini, iy'ngane zanamhlanje zihlakaniphile. They wanna know things in details because isikhathi esesiphila kusona manje. But if uzoba umzali ohlezi ebalekela iqiniso ey'nganeni, then you will be surprised, uthole ukuthi iy'ngane ngizolalela abanye abantu abathile. There was omunye umuntu owayekhuluma ethi if as abazali singayakhanga that relationship noma singayibuildanga that trust kubantwana bethu, we bezofika la ethi ingane i-role model yami usibanibani. Akukho bad lokho, but ethi how about ingane iqale kuwena ithi when I'm getting old, I want to be like my mom because akekho umuntu engimbone ethanda njengoma wami. Akekho umuntu engimbone esupporta njengomzali wami. Akekho umuntu engike ngambona ema nami enginikeza ithemba even if impilo ingikhombisa ukuthi ke i-hopeless kangakanani. And also ke another role ya mama is to nurture and be caring. So nurture, as I've explained, ukuthi ila ulea khona a foundation yobuntu, having that charisma. Umuntu wesifazane uyazi ukuthi okay, even if kuthiwa ke endlini ubaba awazi nokuthi ukhuluma kanjani naye, if kusakhona lolo hlobo njalo lo baba. But then umama always find a way yokuthi izinto oyifunayo uyayithola because uyayazi indlela edlula kubaba. But there are those single moms abakhulisa abantwana babo ngabojwana. So into ebalulekile ukuthi phila impilo e-right phambi kwengane yakho. Even if kuthiwe usazama ufuna umshado, but don't introduce abantu besilisa abaningi enganeni because uzoyi-confuse ingane up until kube yilo muntu lo oyimisele ukuthi uphilisane naye empilweni. Because if you will keep on doing those things, kwesinye isikhathi iy'ngane zifunda kangcono ngento oyenzayo rather than into oyishoyo. It won't make sense kwintombazane ukuthi kungaphumulale ngaphandle entethile, but then wena ufaka nobaba kule weekend, i-weekend elandelayo, uyayibona, it doesn't make sense because i-generation yamanje ifuna izinto ezenza ingqondo ngenxa yesikhathi ke esesiphila kusona. And also ke kubalulekile ukuthi discipline your child. It depends ukuthi ke umntwana wakho umdisciplina kanjani. So even iBhayibheli liyasho ukuthi khulisa umntwana wakho ngendlela yokuthi ke mayesemdala ube proud nawe ukuthi umkhulise ngale ndlela, and indlela ayothi mayeseyithatha angabe saduka kuyona. So kunomehluko phakathi komuntu okudisciplina ngenzondo. It might happen ukuthi mhlawumbe ubaba wakho akazange azakunake noma amna kuma wakhe esakhulelwe wena, uthola ukuthi leyo enga leyo useyayithatha uyidlulisela kuwena, awusakwazi ukuthola uthando because ufela isono sikababa wakho, mhlampe nababa wakho loyo ongamazi. Even if ukudisciplina, mhlampe ukudisciplina ngendlela naye ayephathwa ngayo, uthola ukuthi naye uma wakhe wayemphatha ngaleyo ndlela. Akayazi i-definition of love, akalazi uthando ukuthi-ke luyinto enjani. Wazi ukuthi nje mhlampe uma kunento e-wrong, you have to shout, ubulale zonke izinto endlini, yabo, wazi ukuthi iyona ndlela. So kubalulekile ukuthi when you discipline umntwana wakho, munikeze iqiniso lokuthi I don't want you wenze u-1 no-2 no-3 because if uwenza ulidela kulokhu, if you decide ukwenza lento engakutshelanga yona, ifanele ube aware ukuthi-ke nawo ama-results ozowathola. And uma kwenzeka uthola lama-results, know ukuthi you need to be accountable for all lezo zinto lezo-ke ozenzayo. But ngabe sithi umama akangamdisciplini nomntana, no. Ngoba kwakhona ungamdisciplini, mhlawumbe ubone ukuthi uba rude kwabanye abantu, umyeke uthi hayi usayingane, akhula abe na 7 years, 8 years, 9 years, iyakheka le character le yokuthi usehlaza. But if uthola ukuthi akakwenzanga kuwena lobo buhlaza, then ulibele uthi hayi uyingane, uyingane. Later on uzothi esekhulile ebese yabona ukuthi yazi kube wawumzali oqotho, wawuzongikhuza ungitshela ukuthi akukhulunywa kanje nomuntu omdala. Kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe uba yilo mzali lo oba too protective, noma I don't know ukuthi ngingakuchaza kanjani ukuthi anganoba kusuke kusawukuba protective, we ususaba ngisho ukutshela ingane ukuthi i-wrong lento oyenzayo. Uthole ukuthi noma usumdala, ingane will grow and be like, I don't want to be like my mom because umama wahluleka ukungitshela iqiniso, wahluleka ukungitshela ukuthi uma ngithatha le ndlela le izongilidela kuphi. So kubalulekile kakhulu ukuthi discipline umntwana wakho if enze into ongayithandi noma ubonayo ukuthi ke iwrong. But the most important thing ukuthi lay a foundation of love. Ngeke uze ukwazi ukufika la usumdisciplina khona umntwana wakho if ungakaze umkhombise uthando. Uthando doesn't mean ukuthi fanele umcomparison nengane kamakhelwane. Uthando doesn't mean ukuthi fanele umenze abe yilengane ofuna wena ukuthi abe yona. Munikeze freedom umntwana akwazi ukudecide ukuthi yini ayifunayo empilweni ukuthi abe yona, as long as kuyindlela emenza ukuthi ke aphile right. No matter how busy you are, create a quality time nomntwana wakho. Ave kubuhlungu ukuthi mhlawumbe uyasebenza umntwana uyafunda, you don't even know ukuthi esikoleni kwenzakalani, you don't even know personally kumntwana ukuthi kwenzakalani. That is why namhlanje sithola mhlawumbe abanye abantwana begcina sebeyibulala, maybe umntwana ube ne depression, maybe umntwana kunokuhlukumezeka kuthola esikoleni kubangani bakhe, izinto angakwazi ukuyikhuluma. But if you don't create isikhathi sokuhlala naye phansi ukhulume nayo, uthola ukuthi usegcina ewumuntu ongakwazi ukukhuluma, ekungakwazini ukukhuluma kwakhe, izimo zimshaye, zimshaye sekhoneni, zimvalele, kube ngazuthi nje there is no future. Mhlawumbe athi mecabanga ukukhuluma nawe kuvele kube nalama voices azomhlebele ukuthi nje uma wakho uzokubona ukuthi uyisikhohlakali sengane, ngcono thula ungamtsheli, because mhlawumbe uzothola ukuthi uma ukhuluma nabanye omama mhlawumbe bakomakhelwane, indaba uma isifika kuma wakho mhlawumbe akushayele khona lo ukuthi yindaba ungakhulumi nami, ukhulume nabanye abantu. So it's very important as a mother ukuthi no matter how busy you are, but try to create a quality time with your daughter or with your son so that you will know ukuthi-ke kwenzakalani empilweni yabo, because there are so many things ezenzakalayo even if wena ungayibona ziyi-minor because usuwumuntu omdala okhulile. Kodwa inkinga esuke ifika kumuntu uyibona naye inkulu ngokubuka kwakhe. Okay, and also give emotional support. Akusiyona kuphela induku yokuthi fanele uzumshaye njalo uma ewrong. No, mu-understand, umbuke umntwana wakho kwizimo ey'hlukahlukene ukuthi u-react-a kanjani. Mubuke kulezo zimo, umbuke under pressure, uhlale naye phansi nje. It's not wrong umntwana wakho uma ekutshela ukuthi angiyithandi le nto ngawe mabandla oyenzayo noma eshilo. Leyo nto doesn't make you like a less umuntu omdala, ngoba akumele siyiveze njengo-Superman ey'nganeni, siyiveze njengo-Superwoman engazi ukuthi ayikho into e-wrong ngathi. We will be surprised if sizenza ama-perfectionist. There are a lot of things esingayifunda kubantwana bethu. But above all, ngifuna ukuvala ngokuthi as umama, you are very important. Imbewu oyitshalayo, that seed of love, awuyitshali kuphela kumntwana wakho, but yakha ngisho igama lakho, ngisho engasekho endlini, esephumela ngaphandle, bathi babembuka umntwana wakho and then babone wena ukuthi wow, lo mntwana ukhuliswe ngenhlonipho, uyayazi into ekumele ayikhulume nomuntu omdala, uyazi ukuthi ukhuluma kanjani, uyazi ukuthi ku-react-wa kanjani ekwenziweni izimo, even if kuthiwe umuntu omdala ukhuluma into angayithandi. But uma ngabe umfundisile ukuthi awumphendule umuntu omdala phambi kwabantu, myeke akhulume mese eqedile uhlale naye, kodwa umuntu omdala engathi uphambukile uma usukhuluma kanje, angithandanga leyo. And then sizoba ne-nation yabantu abaphila othandweni. Kunalento eyekwenzeke ukuthi mhlampe if umama ekhulisa indodana yakhe ibe too dependent because uhlezi uyenzela ama-decisions, awufiki to a point where we allow ukuthi you know what, my son usukhulile manje, have freedom yempilo yakho. If you love a woman, go to that kind of a woman omthandayo. I will love her also. But kunalokho sometimes omama baba nalokho ukuthi nje ayengeke lo akekho good for umntwana wami, lo akekho good for umntwana wami. Uthola ukuthi useyashada umntwana wakho, inhliziyo yakhe ayikwazi ukumrelease. That is why uthola i-relationship between the daughter-in-laws no mother-in-law, uthola ukuthi ayikho kahle because kunalento ebangwayo. Wamthola na umyeni wakho, but then here sekuwumyeni-ke wamakoti wakwakho, no ama-boundaries ukuthi ngimkhulisile umntwana wami doesn't mean ukuthi ngiyam-owner angabe sayiphila impilo yakhe emnandi ayithandayo. Above all, siyamthanda bomama. We know ukuthi amakhaya amaningi amiswe kakhulu omama bekhula abantwana bengenabo baba siyazi ukuthi li high kakhulu percent lama families akhulisa abantwana ngaphandle kobaba but then ke niyakwazi ukwenza ninoda yini ukuthi abanye mhlambe basuke benziswa ukuthi ke indlela abakhule ngayo bangalithola uthando olufanelekile bahlukumezeka baba nama wounds abangazi ukuthi ke azolapheka kanjani but then into ongayenza wena ukuze lento yenzekile kuwena ebuhlungu engaqhubekeli kumntana wakho uthando. Love is a universal language, noma ngabe isigebengu noma ngabe yini siyali understanda uthando. So today ke bekuyilokho nje ukuthi ke siyabonga kakhulu kumama and we salute umsebenzi wenzayo raising abantu abakhulu, raising namhlanje abantu asebephethe ama companies abaseyindaweni eyithile, othola ukuthi umama udlala indima enkulu kakhulu ekukhuleni komntwana. So nje ake ngiphume ngale ngoma ethi ke ngasondezwe eduze kwakho, start to appreciate umntwana wakho, nawe mntwana start to appreciate uma wakho ungamfanisi noma kamngani just because uma kamngani uletha umngani wakho esikoleni ngemoto uya drive then usuzombona umzali wakho useless just because akayi afford le mpilo ephilwa umngani wakho, uthola ukuthi usuzom pressurize ukuthi akakuthengele impahla ngalesi sikhathi ufuna wena leli teku lika 800 nizodlani kule nyanga yonke nizodlale leli teku yini. So it's important ukuthi understand i effort umzali wakho ke nayo ayenzayo sacrifice for impilo yakho ukuthi iqhubeke ufunde uzofinyelele la afuna ukuthi ufinyelele khona. And also my discipliner akadiscipline because ufuna ukudestroya noma ukukhlaze abantwini but then usuke ufuna ukuthi ke ubengane right ke you will thank her later. Thank you so much, that was untokozo ke namhlanje sikhuluma about the role of a mother. Ake ngithi nje ngasondezwe eduze kwakho ma wami, angazi nami ke ukuthi ke kwenzakala kanjani but then you can choose a friend but you cannot choose ukuthi ke ubani umzali wakho. So just appreciate umzali wakho uthi nje ma I love you, thank you so much for everything that you have done for me, bye bye.